Will you pray?
Haya, tuamini na tuombe. Mwenyezi Mungu tunasema ni asante, tunakushukuru kwa siku ya leo. Tunakushukuru kwa uzima, tunakushukuru kwa neema yako, kwa sababu ya mapenzi yako na kwa sababu ya huruma yako. Na zaidi tunakushukuru kwa msamaha wako, kwa sababu sisi ni watenda dhambi, lakini umetupatia nafasi nyingine ya kusimama mbele yako na kuweza kusikiza neno lako ili tuweze kubadilika. Na hii ni nafasi ambayo Mwenyezi Mungu umetupatia, tuweze kusikiza neno lako litujenge kiroho, kwa sababu sisi ni wanyonge, sisi ni wadhaifu. Mwenyezi Mungu, tunakulilia wewe, tunakuomba wewe Mwenyezi Mungu uweze kutusaidia katika kila hali, tuweze kupenda neno lako, tuweze kulitii na tuweze kulifuatilia kwa makini. Mwenyezi Mungu, naomba hayo machache tukiamini katika jina la Yesu.
Come Emmanuel.
1, 2, 3. Oh,
I'm still there.
Okay, catechism. What happens to men when they die?
Their body returns to death, and their soul goes to be with God through a place of suffering and waiting for judgment.
Nini kinatokea kwa wanaume wanapokufa?
Mwili hurudi makaburini, na roho huenda kuwa pamoja na Mungu au mahali pa mateso na kusubiri hukumu.
Will the bodies of the dead be raised to life again?
Yes. Yes, as we have the resurrection of the dead, both of the just and unjust.
Je, miili ya wafu itafufuliwa?
Ndio. Kutakuwa na ufufuo wa wafu, wenye haki na wasio haki pia.
What will happen to the wicked in the day of judgment?
They shall be cast into hell.
Ni nini kitatokea kwa waovu katika siku ya hukumu?
Watakuwa kuzimu.
What is hell?
Hell is a place of dreadful and endless punishment.
Jehanamu ni nini?
Kuzimu ni mahali pa adhabu ya kutisha na isiyo na mwisho.
What will happen to the righteous in the day of judgment?
They shall live with Christ forever in a new heaven and a new earth.
Nini kitatokea kwa wenye haki siku ya hukumu?
Wataishi pamoja na Kristo milele katika mbingu mpya na dunia mpya.
Okay, very good. Now for our last few minutes, I want to again turn to Proverbs chapter 14.
Na kwa dakika ambazo zimesalia tutageukia katika kitabu cha Methali sura ya 14.
And the verse we'll focus on today is verse 23.
Na leo tutaangazia mstari wa 23.
This is the word of the Lord.
Na hili ni neno la Mungu.
In all labor there is profit, but mere talk leads only to poverty.
Katika kila kazi mna faida, bali maneno ya midomo huleta hasara tu.
So, according to the philosophy of the day,
kulingana na vile maoni ya siku kila siku katika hali ya maisha ya binadamu,
the way our generation likes to think,
vile ambavyo kizazi chetu kinapenda kufikiria,
it's better to work smart and not hard.
Ni bora ufanye kazi kwa njia bora, lakini sio ufanye kwa bidii.
But that thinking goes against what the Bible has to tell us.
Lakini hiyo inaenda kinyume na vile ambavyo maandiko matakatifu yananena.
It's okay to work smart. In fact, I would very much encourage that. You want to get a good education, you want to think things through and do things in a good way.
Na ingekuwa bora kwa unafanya kazi kwa njia iliyo bora, lakini kwa sababu unataka kuwa na kazi nzuri ufanikiwe katika maisha yako.
But you should also work very hard.
Lakini zaidi na hayo lazima ufanye kazi kwa bidii.
In all labor there is profit.
Naomba kwamba katika kazi zote kuna faida.
All honest industry has a reward.
Kazi yote ambayo inafanywa kwa njia ya ukweli huwa ina zawadi.
Whatever you end up doing with your lives as far as work,
kila kitu ambacho unaenda kuzingatia na kufanya katika maisha yako kama kazi,
if you work hard, there will be rewards for that.
Kwa yule ambaye anatia bidii na anafanya kazi vizuri na kwa muda mrefu ama kwa hali ya kutii, huwa anapata faida zake.
Whether you're a scientist, an engineer, an advocate,
hata kama wewe ni mhandisi, mwanasayansi ama wakili,
a farmer or a housewife,
ama wewe mkulima ama mwanamke ambaye anatunza nyumba yake,
whatever you do with your hands and your mind as far as work, there will be rewards for those who work hard.
Kwa sababu ukitilia maanani kazi yako, ukitumia akili zako na mikono yako na bidii yako wewe mwenyewe, Mwenyezi Mungu anakuhakikishia kwamba utavuna ulichopanda.
Work is not a bad thing.
Kazi ambayo unafanya sio kitu mbaya.
In fact, we as human beings were made to work. If you'll remember, in the garden, even before the fall, there was work. Adam was tending the garden.
Kumbuka katika ile kitabu cha Mwanzo, Adam hata kabla ya kuanguka kupungukiwa na utukufu alikuwa anatunza lile bustani.
Though after the fall, now that work became harder.
Lakini baada yeye kupungukiwa na utukufu kutotii Mwenyezi Mungu, kazi ilikuwa nyingi na ngumu zaidi.
But work is a very good thing.
Lakini kazi ni kitu bora katika maisha ya binadamu.
And we're told in the scriptures that everything we do, we should do unto the Lord.
Na kila kitu ambacho tunatakana kufanya, tufanyie Mwenyezi Mungu.
So whether we're eating or we are drinking or if we are working or we are going to school, whatever we do it for the Lord.
Hata kazi zote ambazo unafanya, kwa mfano unakula chakula chako, unakunywa kinywaji, ama lolote ambalo unafanya katika maisha yako, fanya ukizingatia Mwenyezi Mungu kwanza.
And people will always, children, you've seen the dogs before, this is nothing new.
Kila mtu angalie mbele akwe makini.
Every eye should be facing forward here.
Kila mtu angalie mbele.
Now, everyone respects those who work very hard much more than those who just talk.
Ukweli ni kwamba watu heshima wale watu wanafanya kazi kwa bidii kuliko wale ambao wamekaa wanapiga tu midomo kila wakati.
Everyone knows there are people who do a lot of talk and yet they do nothing.
Kuna watu wengi ambao kwa njia nyingine kwa Kiswahili nasema kazi bure. Kazi yake ni kuongea sana lakini hafanyi kazi yoyote.
Every drunkard I've come across on the road complaining he has no money. It's just every day getting drunk, just talking, and yet he's surprised he has no money.
Kwa mfano chukue wale ambao wanapenda kunywa mvinyo, wanakunywa pombe, unakutana naye kwa barabara analalamika ya kwamba hana pesa, lakini ukweli ni kwamba yeye hana wakati wa kufanya kazi.
There is a biblical principle involved here.
Kuna kanuni ya Biblia ambayo inahusika katika hali hii.
For those who work hard in whatever they do.
Kwa wale ambao wanafanya kazi kwa bidii kwa chochote ambacho wanafanya.
There is a reward.
Mungu anakuhakikishia kwamba kutakuwa na zawadi.
Now you are children.
Kwa mfano si nyinyi ni watoto.
What is your work?
Kazi yako ni nini kama mtoto?
Raise your hand if you know.
Saizi kidogo kwa hiyo umri wa utoto kazi yako ni ipi?
Everyone has work to do. What is your work?
Kazi yako ni gani? Jaribu ujibu.
No one knows?
Wewe kama mtoto kazi yako, Oliver? Eh? Anasema nini? Saying to learn.
Learn, so going to school is your work? Is there also, I agree with Oliver, going to school, getting an education, that is your work. You're to work hard at it, and those who work harder tend to get better grades than those who are lazy and don't do their work.
Kwa mfano ile jibu ambalo Oliver amejipatia kwamba mtoto Saidi anatakana kusoma, ni yule ambaye anatia bidii katika masomo yake, anakuwa na makini na masomo yake, ni yule ambaye anafanya bora za darasani, unapata kwamba anahitimu zaidi na yule ambaye ni mvivu darasani.
But would you also be surprised if I told you that as children your work is to play?
Kwa kitu ambacho kinaweza kushangaza ni kwamba watoto pia wanastahili kupata nafasi ya kuweza kucheza.
Did you know that you're to work hard at playing?
Kumbuka kwamba mtoto anatakana kuna mwili wake inawili, kwa hivyo anatakana kufanya michezo wakati mwingi katika maisha yake.
It is through playing that you are learning.
Na kupitia hali ya kucheza mwanafunzi ama mtoto anaweza kupata njia nyingi za kubuni na kukomaa katika hali ambayo inafaa.
And not only are you learning, you're getting exercise.
Na zaidi na hayo misuli yako inapata mazoezi na unakuwa katika njia ya afya bora.
And so whether it is during PE or whether you are playing volleyball or you're playing football or you're just having fun on the playground.
Na wakati wote ambao unakuwa katika uwanja wa michezo, kwa mfano unafanya mazoezi ya darasa ama unafanya mchezo kama kucheza mikapo ama kandanda,
all those things are your work.
Hizo zote zinahusika na kazi.
And when you work hard at playing, now you are also learning.
Na kwa hivyo katika bidii ya kuendelea kujua michezo fulani kwa mfano mpira pia unafanya mazoezi na pia unafanya kazi.
You're learning how to use your body in different ways. You're building muscle.
Na kwa hivyo unajenga misuli yako na unajua kutumia mwili yako katika njia tofauti tofauti.
And you're learning to be a part of a team.
Na pia unazaidi na unajifunza kufanya kazi na wenzako.
To work together as a team in order to get better and win.
Ili muweze kufanya kazi pamoja na mkiwa kitu kimoja, mkiwa una umoja, mnafanya kazi zaidi ama katika hali bora zaidi.
In all labor there is profit, but mere talk leads only to poverty.
Tunaambiwa kwamba katika kila kazi mna faida, bali maneno ya midomo huleta hasara tu.
This is part of God's design for our lives.
Hii ndio hali ama mfano ambao Mwenyezi Mungu ametupatia sisi ambao tunaweza kumtii kufuata katika maisha yetu.
In everything that you do, work hard at it.
Katika kila jambo unatenda katika maisha yako, tia bidii.
In a godly way.
Ukitafuta ukimcha Mwenyezi Mungu.
And there will be rewards, not always.
Na sio utazawadiwa lakini sio kila mara na kila wakati.
But I'm telling you, though, this is true throughout the world. Those who work hard tend to do much better in life than those who are lazy.
Ukweli ni kwamba imedhihirika wazi ya kwamba wale ambao wanatia bidii katika maisha yao, katika kazi yao, huwa wanafaulu zaidi kuliko wale ambao ni wavivu ama wanapiga tu mdomo.
Let's all stand and pray. Our Heavenly Father, we give thanks to you this morning. Thank you that you've brought us together to sit under your word and to talk to you through prayer and to sing your praises in song. Lord, we thank you for creating us and for creating this world that we live in. And Lord, we have read in your word that we are to work hard in all that we do. And so we ask you to help us. Sometimes we feel lazy. Sometimes we feel like we don't want to do whatever it is you have for us to do. And Lord, we know that that is sinful. We know that it goes against you and the way you have created us. And so Lord, help us. We know that we are but sinners in need of a Savior, and you in your gracious, loving kindness have provided that Savior in Jesus Christ. And even there are times where we are not thankful, where we don't consider Christ, or we don't do our work as unto the Lord. And so, Lord, we ask that you help us in all things. In Jesus' name, amen.
Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above you, heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy
Have a great day.